Papa. George Mtema. Tairi, Tairi. Kiss FM, Kiss. Kiss FM. Nimewaita niwaambie. Na hizi ni ndo zangu hisia. Watangulia hey, Mola familia yangu naiona mwelekeo hawana na hisi mimi nita watangulia hey, Mola Jambo yeah. Mdogo wangu ni mtambo Simanishi mashine Kiri yake mbogo Kila siku kwenye pombe kaima
Yeah, hey, Mola. yake tabu, na isi watapata tabu.
Na solo kitungu na isikia iyo.
Dogo wangu ni mtambo,
mtambo wa
simani shimashine, akiri yake mbobu, kila siku kwenye pombe.
Forever, forever.